afternoon. I want to hurry up because
ndizawukhawuleza ngokuba ndiyazi ukuba ndidiniwe kukuba lapha enkonzweni enkosi mhlekazi ukuba lapha enkonzweni namhlandle ndifuna ukuthabatha nje lo mzuzwana wexesha phofu ukuvakalisa umbulelo wam kumzalwana uDemas Zakharia. Asihlangani njengoba kwamoya phantsi kwamaqela zininzi kakhulu iyantlukwana, kodwa inye indawo apho sinento esifanayo khona phantsi kwegazi likayesu kristu, nako apho sinento esifanayo khona. Leyo yindlela kathixo okuhlangana nathi nakanjani na, kwaye akukho ndawo athembisa ukuhlangana khona nomntu uthixo kuphela kuphantsi kwegazi elaphalazayo. Bendicinga phezulu ngomzalwana wethu uRobert ukwenzile kwakhe laa ntetho imangalisayo apho malunga ngaphakathi kwakhe kanye kuya kuphuma imilambo yamanzi enkulu, indlela awayizisa ngayo loo nto malunga ngokuphuma kwezibilini zakhe, ndiyakholwa besitho uduleke kuya kumpompoza le milambo yamanzi. Wakhe waqaphela yimilambo yamanzi amanye, imilambo isininzi amanzi manye, hayi imilambo yamamanzi koko imilambo yamanzi. Moya omnye baphizelwe emzimbeni mnye ngamoya mnye, uphuma kuye ukulunga nobabalo lukaThixo. Engoku nina baseCalifornia siya kuba kwisizwe senu ukuqala kwiveki ezayo, ndiyakholwa phaya ngaphesheya ze siqhubele phambili ihle sike neGeorgia, iLouisiana, eFlorida ihle njalo de siqale phesheya kolwandle. Inkosi inifikelele ngokukhulu, ndivuyile ngenxa yala manenekazi mancinane bedlala umculo nala madoda alungileyo ndihlangene nawo. Lo mzalwana omtsha ulapha, umzalwana uSolomon King, senokuba andibizi kakuhle ndiengokumkani uSolomon ndithule nje ndilijike kwangalo mhla ngoko, lo ngomnye kumkani kananjalo njalo lo unyana wokumkani nakanjani na izalo lona unyana wokumkani, hayi ukumkani oyena kumkani. Ndakukhangela koku kundikhumbuza apha ezantsi eMexico kwiminyaka embalwa eyadlulayo kwisixeko iMexico. Sasilapho ngobunye busuku kwakukho indoda impama kwisixeko ngaphambi koko eyathi yeza eqongeni impama ngokupheleyo iminyaka emininzi. Ndayijonga ezinyaweni, ndandimi apho ndinxibe isuti eyiyo izihlangu, ndajonga kwezayo yayimpama inganxibanga zihlangu, ibhulukhwe idlakadlaka imiphaa phandle kuloo mvula. Oh, mhlawumbi ngama-60 amawaka okanye nangaphezulu bemi apho kuloo mvula bayame kungekho zitulo, belapho kusukela kusesekuseni ngaloo ntsasa belinde nje ukungena ngobo busuku. Kwakukho ke le ndoda impama yathi yamkela ukubona kwayo. Ngomntu obulandulayo ke ngokusondeleyo kumalunga nobungakanani besitulo silapha kuphindwe kabini nokuba singakubiza kanjani na, koko kwakwiqonga lonke yayizimfumba nje eziphakame kangangoba ujinga lamdiyadiya, izityali nezindala needyasi nababezinxibile abantu abathi bazidlula apho ukuze nje sibe singazichukumisi. Abaninzi kubo yayingamakatolika kakade apho kwisixeko saseMexico. Ndangena ndingumprotestanti wokuqala wakhe wangena ngokumenywa ngumkhosi. Sasivela kunjengele Valvia, umhlobo wethu lo ulungileyo, amadoda angosomashishini e-Full Gospel. Ndiyakhumbula ubusuku kwabakho isikhalo esivela ngaphandle, waze unyana wam weza kum wathi ndinamalunga nekhulu elinama-50 labagcina ocwana okanye nangaphezulu abemi phaya abakwazi kulo mfazi mncinane womspanish ukumthintela. Unosana olufileyo lufe ngale ntsasa, wathi abakwazi ukumthina ngaphandle lo mfazi, wathi uyakuqhuba imiqolo ubona kuyo yonke into. Ndaze ndathi ke longeze, wathi akukho nto yenye ndinokongeza ngayo. Ndathi mnike ikhadi lomthandazo, wathi andinalo, akhushwe onke. Ndathi mzana umohamba uye kumthandazela, ndathi kuba akandazi. Ndaze ndathi hamba uye kumthandazela, ndiza kuzama ukuthandazela esitha sikhulu sempahla izizo nje embalwa. Ndathi ndisemi apho ndakhangela ngapha kwesikele kanje kwabe kukho phambi kwam usana oluncinane lomexico olungenamazinyo olunciwile nje kanye apho phambi kwam. Ndathi mamzuzu nje mzalwana umo, baza bamzisa lo mpo omncinane elonekazi incinane ke langena lisuwa phantsi liphethe umnqamlezwana ngesandla salo. Ndalixelela ndisebenzisa umzalwana oyitoliki uba liphakame. Ndaze ndathi mzalwana umo, andazi noba lulona olu okanye hayi, kodwa ndibone usana oluncinane lumi apha phambi kwam emboneni khona ngoku luncumile. Wayeliphethe ngencinane ingubo eluhlaza okwesibhakabhaka enemidla emhlophe, imanzi tixi yayisina njalo. Kwakumalunga nentsimbi yehlulu ebusuku kolo sana lwalusweleke ngaloo ntsasa malunga ne8 okanye e9 kwiofisi kagqirha lunesifo sengqele. Ngoko ke wayemi apho kulo mvula, iinwele zakhe zijinga esiseni kuye, kwaye wayengumntwana othandeka kakhulu, wakhangela ngokungathi nini lusana lwakhe lokuqala ikuminyaka edluleka ncinane kumashumi amabini loo mpomncinane wayeswelekile ndabeka nje izandla zam phezu kwalo ndathi inkosi yesu andiyiqondi le nto kodwa ngokwala mbono ndikubonileyo kwathi nje uba nditsho lwakhabalaza lwakhala wabe loo mpomncinane uphilile ndanti kunye nomzana uespinoza angapha wamaziyo uespinoza umzana uespinoza kuye wayilandelayo loo nto kuya kusikagqirha wafumanisa ukuba inyaniso yabona injalo loo nto olosana lwalufike ngaloo ntsasa uya kusayina ingxelo engoko ngoku usekwanguthixo omnye namhlanje ukuba nje sinokuba nolo hlobo lunye lokholo kuye injalo loo nto awethu wasezulwini sithumele olo kholo lwalo mfazi incinane wayebone leyo incinane indoda yempama ephilisiwe kubusuku obungaphambili emi apho phandle nosana lwakhe kuloo ngqele umoya obhudlayo lwangena sisifo senyene kwaze kwathi ngentsasa elandelayo kwakusa lwaphela kwiofisi kagqirha
Her first thought come.
Ingcinga yakhe yokuqala eyafikayo ukuba uThixo unokuphilisa amehlo angaboniyo unako ukuphila imfihlelo yentliziyo iseli lizwi likaThixo kuba ilizwi likaThixo liqala ingcingane ezisentliziyweni waye wazi ukuba yena wayenako ukuqala ingcingane zasentliziyweni yakhe wakholwa kuye nokuba wayenako ukuvusa ulazaro engcwabeni nokuba wayenguye izolo namhlanje nangona phakade weza waze wena wamvuza nkosi ngokumbuyisela usana lwakhe uyaphila namhlanje ngokukwazi kwethu siyakubulela ngale nto sikelele namhlanje bawo sikelela abo bantu banejasi bekwe apha ngokunjalo waye wanga umoya oyingcwele wakho ngeza ngoku usabele elizwi likathixo cela egameni likayesu amen ndiyazi uba ndiza kuba nentlanganiso kwimizuzu embalwa okanye ngentsimbi yesihlanu ngakhona yaye oko esikhweleni kundinika ithuba lokuba ndibe ndiqalisile kodwa ndiile kuloo nto ndiyacinga ngoku ndizame kakhulu kule veki ndihlaselwa ngumqala obuhlungu mhlawumbi oko kusebenziselana okulungileyo ndakhe ndabacela abantu ngenye imini ndandineenwele ezifakelwayo ezinini kodwa ndandineentloni ukuzifaka ngokuba ndandingxolise abafazi kakhulu malunga neenwele zabo ndaze ndathi iinwele zam mazisuse ngencindi yekhabhoni kwathi ke ngobunye ubusuku ndavula olwacango umoya omncinane wangena uphuma apha bendingacingi ukuba ndiya kubuya namhlanje ndathi kwakona nobesulapha angandimela ukuba uyakuba nako ngekabonakali ke ngoko ndizafunda isibhalo nindithandazeleke umateyo ngcwele sahlosa ube nesiseke qala ngevesi yeshumi elinanye ndinqwela ukufunda khona ngoku phulaphulisise efundweni kwelizwi kuba elam ilizwi lilizwi lomntu liyakufundela elakhe ilizwi alinakufundela ngoko ke phulaphulisisa sisafunda yaye kuqala ngeli thuba niphilayo ndingathanda ukwazisa ukuba umzalwana kaRobert uzawuzaya ezantsi jerusalem kananjalo ngokuhlango lwezihlanu zayo ngoko uba niyafuna ukuhla nize nonke nizibili ukuba umntu othile iflorida ithe ilizwe ledini ndiyacinga ukuba nam ndinokuyibiza ithusane jerusalem iphoenix isengcingweni yabona kwaye ijerikho yayisezantsi nje emfuleni ukusuka ejerusalem andinawuze ndiphume apho ngolo hlobo ndiyakwazi umzana kaRobert uzawuthetha ngolwesihlanu zayo ngokuhlwa yen qinisekile ukuba ndiyavuya kakhulu kum ndakuvuya ukunamkela apho ezantsi sahlukasenobenesenge umqolo weshumi elinanye wema ke uyesu phambi kwerhuluneli yambuza erhuluneli isithi unguyena ukristu wamayuda wathi ke uyesu kuyo nawe utsho ekaloku ekumangalelweni kwakhe ngabakhulu nangavingelo abakhulu namadoda amakhulu akaphendulanga nto aze athi upilato kuye akuzivana ukuba zininzi kwazo iindawo azingqinayo ngawe akaphendulazwi noko lilinye yathi yamangaliswa kakhulu irhuluneli ekaloku imithendeleyo ngemithendeleyo irhuluneli ibiqhele ukuzihlulela iswele umbandwa abe mnye loo babesithi bamfuni waye ke ngoko ngelo xesha benombandwa owayesazeka ekuthiwa ngubharabhasi akubona uba ngoko bahlanganisene wathi kubo upilato ndithanda ukuba ndinikhululele uphi na ubharabhasi uyesu ekuthiwa ngukristu kusini na kuba ebesazi ukuba bamnikele ngomona akubona uba uhleli uhleli esihlalweni sokugweba umfazi wakhe wathumela kuye uze ungabi nakuthini kuloo mntu ulilungisa kuba namhlanje ndive izinto ezininzi ezinzima ephupheni ngenxa yakhe
But the chief priests and the elders persuaded the multitude
Kodwa abalingelela abakhulu namadoda amakhulu baze isela isele ekuthini isele uBarabbas ishabalalise uYesu. Yaphendula ke irhuluneli yathi kubo nguphina kwabo babini ithanda kubantu ukhulele yena bathe ke bona uBarabbas.
Pilate said unto them, what shall I do then with
Jesus,
which is called
Christ?
They all say unto him, He took water and washed his hands. My subject today, if I should call it that for the next 30 minutes,
ingongoma yami namhlanje ukubanzi nokuyibiza kanjalo okwale mizuzu ngamashumi amathathu ilandelayo ithi siza kumenzani nalo Yesu kuthiwa nguKristu. Kwaye ndingathanda ukuthetha oku kananjalo uYesu esezandleni
zethu.
Ngoku ndiyakholwa ukuba iyure oqalisa ngayo umboniso wethu kumalunga nokuthi kuphele ukusa kwiholo yomgwebo kaPilato.
One of the saddest times, and one of the is the saddest mistake the church And now, it's been thrown into the hands of the governor, the state, both church and state, because And the church had turned down the Messiah. Although he had been so they had chosen rather to stay with the tradition of the elders of that day, Did you notice it also prophesied that they'd be blind? They couldn't understand
When
the Bible tells us that this generation is naked, miserable, poor, and blind,
now that's
He had proven himself to be the Messiah.
wayekona kalisiwe ukuba uMesiya ngoba uMesiya wayenguThixo uMesiya uthetha umthanjiswa yaye yena wayethanjiswe ngenzaliseko yentloko buThixo ngokomzimba eyayihleli kuye wayengengomprofeti ukanti wayengumprofeti kodwa wayengaphezu komprofeti wayeyinzaliseko yobuThixo ngokomzimba ehleli ngaphakathi emntwini owaziwa ngokuba ngunyana kaThixo uThixo uyise wayesibekele intombi eseyintombi waze wadala ngaphakathi kuyo igazi esizalweni igazi lesunsu lobomi elathi lavelisa unyana kaThixo awathi uThixo wahlala ngaphakathi kuye kwaye wayeqonakalalisiwe kubo njengaloo wathi unguye kodwa akazange aphume gqi abaxelele ndingunyana kaThixo hayi hayi bamelwe kukuyikholwa loo nto wathi imisebenzi yam iyangqina ukuba ndingubani na wabayalela khangelani ezivalweni ukuze babone umhlaba bephila kuwo ngoko babeyakwazi ukuba wayengubani na ndicinga ukuba bekuya kusifanela ukwenza oku njengokuba sibona enye imfuduko isondele ndicinga ukuba simelwe kukukhangela sifengulule izibhalo xa sibona izinto ezivelayo iqaphela kuba ngoko ibandla lalizenzile izigqibo zalo zokuba babengafuni kwanto yakwenza naye kwakutheni ngeli thuba ilizwi lalimkonakalise ngokuchanekileyo nemisebenzi yakhe ingqinile ukuba yena wayengumesiya into yoyikeka olo hlobo into yingozi iphazama elathi elo bandla layenza yaye kungenzeka ukuba sibe singenza kwaloo mpazamo inye babelinikiwe ithuba labo lokugqibela ukuze babone into eyiyo nokuze bayamkele ngoku awuyi kuhlala unalo ithuba lokwamkela oko kuthunyelwa nguThixo ndiyabona akabi nakunyamezela kwakhona ekugqibeleni uze ngoko ube uwele umgca ophakathi kwenyeba nomgwebo akukho nto yenye iseleyo koko ngumgwebo xa ukunyamezela kukaThixo kuthe kwaphela ekugqibeleni kodwa babelinikiwe eli thuba kwaye babembonile ezibonakalalisa wambona equleni kunye naloo mfazi waze wamcela ukuba wayenabayeni abahlanu wambona unathaniyeli esiza kuye emva kokuba uFilipu wayeye wafumana unathaniyeli wamzisa phambi kwakhe waze wathetha wamcela ngokuchanekileyo ukuba wayengubani na nokuba wayevela phi na waxela uSimon Petros uba yayingubani na uyise nokuba lalingubani na igama lakhe kwaye babengazange babe namprofeti amakhulu eminyaka unaloo mfazi umncinane ulenyukazi waliqaphela ilizwi likaThixo wayengabhidekanga kwinto ethile yena ke ingqondo yakhe yayingathanga yonke into esinokuyibiza ngokuthi ukuba ndingandixela ngesatsha ngolu hlobo phixenanga ebaleka aye apha aze abaleka aye phaya yayingqondo esibulekileyo engathathwanga xa kubhekiselelwa kuloo nto wathi siyazi ukuba uMesiya uyeza kwaye yile nto aya kuyenza yena wathi ndinguye wabaleka ke ngokukhawuleza waxela abantu kweso sixeko yizani nimbone loo Mesiya kanye uba aba bengabafundisayo nabantu baloo mhla babengayiboni loo nto ukuba kwakuya kuba nzima ukuba uyibone ukuba wawungazazi isibhalo kodwa isibhalo sithe babemfanyekisiwe ngenene kodwa babekhethe gqebe endaweni yalo Yesu uthandekayo uva umkhwazo makabethelelwe uPilato wathi ndimenzeni nalo Yesu ukuthi wanguKristu bathi makemke makabethelelwe yinikhululele bani na uBarabhasi okanye uYesu baza benza eyona mpazamo inzima ngokukhetha umbulali endaweni yomphi bomi lo wayeziqonakalalise njengomphi bomi bakhetha umbulali owayeqonakalaliswe njengomthathi bomi esinjani isiphasi kwaye ndiyamangalisa ukuba ndikuthetha oku ngayo yonke intlonipho enobuThixo bazalwana bam noodade wethu nakumadoda nabafazi balo mhla endihlumayela kubo ndinothando entliziyweni yam kubantu bonke ndiyamangalisa ukuba asilungelanga kubona loo nto inye nangoku injengokuba bayibonayo ngoko urhulumente wayengenelele kule nto kwaye umcimbi wawuqhubeka umbuzo umelwe kukulungiswa kwakukumboniso wamandla kube njalo ke namhlanje kunjalo ngeli lixa umboniso wamandla uyaqhubeka kukho into emelwe kukwenziwa umelwe kuthi ewe okanye hayi kodwa khumbula akuyikuba xa unyanzelwe ukuba uyenze loo nto umele kukuyenza ngokukhululeka ozithandela kwakho ngoku hayi xa elo xesha lifika xa lithe lafika seliphelele ixesha ngoku lo isinoma ngumntaugqibela unalo ixesha lokuzithethela awunakuyenza loo nto sowulisebenzisile nikude kakhulu ngelo xesha umelwe kukuyenza ngoku into musa kulinda kude kube ngumzuzu wokugqibela ngoba isikhephe siya kundunuka sisiye valwe nca abantu ngebangenayo emkhombeni ukuba njengebayayo ekuqaleni kokunakwemvula kodwa kwemiswa umkobo ivangeli yashunyayelwa imiqondiso yabonakalaliswa yayixesha laliphelile imvula yayisina ngoko umgwebo wawuqhubeka ngoku isizwe siphela sasimalile ngokuba sasibizwa ngokuba njengokuba sinokutsho namhlanje sisizwe sobukristu njengokuba esi sibizwa ngokuba sisizwe sobukristu ngoko ke kuba sasibizwa ngokuba sikayehova abantu bakhe abakhethiweyo ngoko eso sizwe siphela sasimangele ibandla lalisele limalile ibandla lalimkhabele ngaphandle babengafuni into yakwenza naye kodwa ngoku urhulumente uphakathi kuloo nto ubuye kwanjalo ke kwakhona uluqanduva kanye kwakhona nesibhalo silapho siqondakala sisiwe kanye ngokuchanekeyo loo nto uyesu wathi iyakwenzeka indindizela ntoni ngala maxesha obumnyama sikuvumelela nina ukuba oku kusihlele ngeli thuba sityalwe ngokuqondisekileyo kanye njengoko kunjalo ngemihla kalothe sibona kwaloo nto inye kanye uyehova lilungisile iqonga wasixelela ukuba njengoba kwakunjalo ngemihla kalothe niyababona abathunywa bephumile phaa ngaphese abangena ebhabhiloni bezama ukukhupha ulothe yaye niyawubona umyalezo oya kwabanyuliweyo uabrahamu wayesele ephumile nayo yonke indawo ngokuchanekileyo kwigama indawo nexesha zikhonakala lusiwe ngokupheleleyo kodwa ngoku kusezandleni zikarhulumente urhulumente umele kukuba ayibheke ngoku yaye bayakuyenza ungakhathazeki malunga noko sisizwe sobukristu simele kukuma ngobukristu baso ukuba sisiso amancam ayaqhubeka isizwe siphelwa ingeniswe emgwebeni ngokuba kwakwenzeke malunga no-AD 70 xa indlengele enkulu yomroma utitus wayinyengayo ijerusalem malunga no-AD 70 ekunye nomkhosi wakhe ophuma erome baza apho bahlawula ixabiso ngenxa yokumala namhlanje xa sijonge kwelo tyala langoko sisiphume apha silinganise ngeendlela ezahlukeneyo ngamatyala ngalwesihlanu olulungileyo sithethe ngaloo nto nezinto ezinjalo kube kwaloo nto inye sithetha ngayo yathi yenze ngolwesihlanu olulungileyo ithi fixi kanye kuthi namhlanje ibe iinkokeli zethu zenza kwaloo nto bayenzayo apho ndiyiphindisela kanye kwityala elifana nelo emva kokuba isithembiso esifanayo selizila lomhla sithe saqondakaliswa ukuba siyinto enye njengokuba sosiqondakalisiwe eso ngoko uyesu inkwenkwe nje ephantsi yomkhweli ekwakucingwa njalo wayelilizwi likathixo olubonakala lisiwe kwaye wayeqondakalaliswe ngokupheleleyo kangangoko ngokuba imisebenzi kathixo yayizibonakalalise ngaye yaze yaqondakalalisa ukuba wayengumesiya kwaye namhlanje eso siganeko sifana neso sifikile kwakhona xa umoya ingcwele ethe wasihlela ngemihla yokugqibela wasibonakalalisa kanye kwibandla lethu waze wasibonakalalisa kwaloo misebenzi wayenzayo xa wayelapha kwinzaliseko phezu koyesu kristu wenze kwaloo nto inye kumtshakazi esenza kwa into enye sibe ke sisafuna ukwahlukana naloo nto kubhula ngamakhasethi ashicilelweyo la enziwayo ngoku aya kwihlabathi lonke kungekuphela apha ephoenix ndithetha kwisingatha sehlabathi ngeli xesha kuba zinomsebenzi wokushicilela okuqhubekayo kwihlabathi jikelele qaphela namhlanje sinetyala elifana nelo emva kokuba sikhonakalaliswe ilizwi amahebhere ishumanesithathu isibhozo uyesu kristu sekwanguye izolo namhlanje nangona phakade uyohane ungcwele ishumanesine ishumanesibini lowo ukubona ukuba imisebenzindenzayo mna uyakuyenza naye umateyu amashumabinanesibhozo lonke ihlabathi ndithumayele iindaba ezilungileyo kuyo yonke indalo yabonani uyakuba lithuba elincinane lize ihlabathi ingali sandibone ke nina niyandibona kuba ndiyakuba nani ndibe kuni kude kube sekupheleni kwesigaba sexesha uyesu kristu sekwanguye izolo namhlanje nangona phakade bakhethile namhlanje abakhethanga umbulali kuphela koko bakhethe umbulali welizwi oyinto ephuma kanye kumbulali wokuqala abantu bona abapostile babesithumayela ivangeli baze beza nabaya kwiareniyasi nabaninzi babahlazi abakhulu nabaseki bayakudala kwisigaba sokuqala baza kwafikela enasiya ngaxesha elifile ukuze ibe ngamanqama baze bagqibayo kwenzela ibandla lekabathiphela ukuze kunyanzelwe abantu kuba beze phantsi kolawulo lwabo abaninzi abantu abazifunda ezembali kuloo ndawo bayazi babaprofeti bakudala bangena apho benezikuma zezilwanyana bezidlele ngazo besidla imifuno yasendle nezinto ezinjalo baze bazama ukumela elo lizwi ukumela ilizwi likathixo kodwa benza ntoni kwezo ntsuku zilishumi-nesihlanu zezombuzo zokuphalala kwegazi ekugqibeleni badiba ngokwenza ibandla lehlabathi liphela aze bahlomela ubuhedeni kubukristu baze bayimisela njengebandla lehlabathi liphela kwaye namhlanje amaprotestanti azilela ekuhlanganeni kwibhunga likankonzo zonke besenza kwaloo nto inye ukuhlonela isithethe somntu endaweni yokuthabatha ilizwi likathixo nto leyo ibonakala sengokupheleleyo ngomoya oyingcwele ukuba uyesu nguye izolo namhlanje nangona phakade ibandla limi esicalini namhlanje kwaye lifunyenwe lilula libuyele emva kwiholo yomgwebo kapilato ewe mhlekazi yenzani loo nto yenzela irhamnca umfanekiso yinto ephuma imele irowe hayi bhunga likankonzo zonke linyanzelayo layo liyakunyanzela lonke ihle lobuprotestanti uba lingene kuloo nto kwaye ngeliphandle ewonke alapho ngoku ifull gospel nawonke yeza elixesha bayakuthi banyanzeleka uba bangene kungenjalo beme ngaphandle kwaye ngelo xesha xa elo gunye lithe lafika sele uzibonakala lifile ukuba unophawu lwerhamncwa ngoku ithaneke kanye loo nto yinto na ngamayelika zoprotestanti ekunyenonina wawo mdala iroma yobuhenyukazi isithile lishumanesitane sithe yayengunina wamahenyukazi ngokuchanekileyo iimvaba zoprotestanti ethe qhiwu kwisandla sakhe indebe yomsindo kathixo ukuze enze ubuvuyo ubungqina bakhe yiyo le esikholwa kuyo ndize ngalinye yiyo le into esikholwa kuyo nanti into ibandla elimele ukukholwa kuyo ilizwi likathixo lonke elizwi lomntu malibe bubuxoki nantso into ekumele ukuba yiyo kodwa sizisa ukristu kwakhona kwelo lixa likhulu lokubethelelwa wathi wemakulo kwiholo yokugweba kapilato lusizi icala elincinane elithalelwe ecaleni lithobe intloko amanye amahlelo ebalile abamangala abalahlela ngaphandle athi ningamnanto uyakwenza noko kungcono nihlole ilizwi ngoku sifumanisa ukuba eli bhunga likankonzo zonke likho lenza ntoni lona ibhayibhile uthi ingaba ibhayibhile ilinto ithethayo ngaloo nto ewe benokumila kokuhlonela uthixo kodwa bewakhanyela amandla bezimfama beze abantu benkonzo benokumila kokuhlonela uthixo kodwa bewakhanyela amandla kamoya ingcwele athi abonakalise uyesu kwilizwi lakhe ingathini indoda ukubanga ukuba inomoya oyingcwele ize ikhanyele kwa ilizwi elingumoya oyingcwele angathini umntu ukwenza loo nto kwa ubungqina bakhe buqu buyangqina ukuba kayiyo loo nto amelwe kukuba yiyo kukukrexeza ngokwasemoyeni kukukhanyela amandla kathixo upawulos watsho kutimoti wesibini isahluko sesithathu ukuba kuya kuba njalo wathi abakhankqalazi abakrati ndinezidanga sokugqirha i-PhD LLD oko kukuba kude nothixo kunoba unjalo ekuqaleni kwakho ewe mhlekazi oko kukusandle umke kuthixo akukuzisi kuthixo inye kuphela into enokusandeza kuthixo loo nto ke ngumoya oyingcwele ngelizwi lakhe umoya oyingcwele kuphela uyikhampasi inkwenkwezi yangentla ilizwi inye kuphela indawo yokukhombisa kuyo ikhampasi inkwenkwezi yangentla kwaye umoya oyingcwele yokukhombisa kuphela elizwini hayi kwintlanganisela ethile yenkqubo hayi kwimvaba ethile koko kwilizwi likathixo khumbula zonke ezinye inkwenkwezi yasukuma kunye nehlabathi kodwa inkwenkwezi yangentla ihlala ngokuthe enkqi ngokuba isezizikithini kwaye lonke elinye ilizwi lomntu liyakufulela kodwa ilizwi likathixo ngekhe liyinkwenkwezi yangentla limise ezizikithini alisayikuze lishukume ihambe nehlabathi akunamsebenzi ngoba liphina ihlabathi yona ihlala ise into enye izolo namhlanje nangona phakathi kwaye yena lilizwi mzalwane nodade ndiyakucenga egameni likayesu kuqaphele oku niyena ndikholwa koko ndithethileyo kule minyaka ukuba uthixo uye wakuqondakalisa ukuba oko ndithethileyo kwinyaniso ingenzimini ilizwi lakhe elenze loo nto ngoko ndiyandicenga egameni likayesu ukuba niyihlole le nto musani ukufanyekiswa zezinto iphezu kwenu kanye Wayekhumbula iBhayibhile ithile kumateyu amashumi amabini anesine ukuthi bonke abamagama angabhaliweyo encwadini yobomi yayo imvana kusukela ekusukeni kwehlabathi bayakuluthabatha olu phawu nabanyuliweyo abamiselwe ukuyibona abaya kuyibona abanye bona bayakuyiphosa ngokuphosakele kakhulu ibona le nkqubo inkulu ihlangana ngoko ubuchwepheshe obukhulu bukasatana sebulungisiwe inye into efunekayo bunabo obuxhakaxhaka kulindele kuphela undoko wabo obanga ukusebenza ukuze benziwe busebenza le nkqubo libandla liphela ibhunga elikhulu nayo yonke into umashini omkhulu uhleli apho kodwa balindele ilixa esiya kuthi ngalo isiko sihle ukuze ke babe nokuyenza loo nto nyanzele bayenze umthetho khangela kwimisasazo nezinto esizivayo namhlanje koonomathotholo nakumaphephandaba kuba iphezu kwenu kanye ngoku asinaxelela kwenza nantoni nayenye ingekuko kwamkela uyesu kristu uqondakalaliswe ngokupheleleyo phulaphula sithela ngomashini omkhulu kasatana uphaya phezulu olungele kuhamba kunjalo ugraya kodwa khumbula umhlawumbi umncinane kathixo okholwa ilizwi oba ubuxhakaxhaka bulungile nabo bulungele undoko okusebenza kuba abuthise ngomoya oyingcwele musankwayika mhlawumncinana kukuthanda kwayehlosimazulunika ubukumkani umoya oyingcwele uya kuthukumisa ibandla elincinane eliphumeleyo kwihlabathi abafazi abagcina inwele ezinde umahlulwa ukuqonakalisa ukuba bazahlule kwi umahlulwa ngowenza ntoni ngawo bazahlulayo bezahlulela ilizwi likathixo hayi abazini bayizifutshane abaziqaba ubuso izebhele bezibiza ngokuba bangamakristu hayi hlekazi amadoda abhetyebhetye kangako aya kumela ihlelo abambelele kumisila neebhatyi zawo kakhesarotile okanye uherode endaweni yokumela ilizwi likathixo kodwa uthixo nabantu abathembekileyo umhlawumbi onguwo kathixo ongakhathaliyo kubalithina ihlabathi bakholwa kukuba uyesu kristu sekwanguye izolo namhlanje nangonaphakade le into ayidumanga ikwenza ukuba ube ngongadumanga kodwa inyaniso kungumyalelo kathixo ukuba yenziwe kwaye uthixo uya kuyenza uthixo akusikelele andizimisele kukungxolisa koko kukukuyala kungcono urhawuke kunokuba uthixo naxesha nina ngoko thabatha ityala umoya oyingcwele uyathetha ngale mihla yokugqibela bonke ababhalwe encwadini baya kuwuphepha ngoku sifumanisa ukuba umhlawumbi omncinane ulungele undoqo owenza ukuba ungene uwunyisele esibhakabhakeni ukuphepha le mbandezelo umntu othile wathi nenye imini xa ndandithetha wathi mzana ubranam awukholwa ngoko ukuba ibandla liyakungena kwimbandezelo ndathi ndiyakholwa ukuba ibandla liyakungena kodwa hayi umtshakazi ibandla liyakuthumela kwimbandezelo yomhlekazi kodwa umtshakazi ukhululekile kuyo uyakuthatyathwa inyuzo eyokuhlangabeza inkosi emoyeni elungisela izizo sangokuhlwa somsiko akukho nto amele ukukuphumela kuyo nganto imbandezelo inkosi yakhe imhlawulele ixabiso nombulelo kakhulu ngaloo nto ewemhlekazi emva kokwala kwazizombini ibandla nesizwe kwabakho umfazi omnye kuphela owasilayo into elandelayo yayikukuba lahlani loo nto nanko umfazi olandelayo esinawo ibandla ngokuphelelo lumalile umoya oyingcwele siyazi uba liyenzile ngoko amalungu aphume kuyo yonke into olo lubizo olukhulu amapresbitari amawisile amabhaptisi amaluthera kodwa ibandla ngokwalo ihlelo alingekhe elisukulu hayi mhlekasele izenzele imvaba yehlelo yintoni ingxaki yaloo nto ngoku mayibethelelwe mayibethelelwe yintoni ubethelwe ngokutsha intoni ilizwi eliqondakalalisiweyo ukuba liyinyaniso ilizwi likathixo ibethelelwe ngokutsha kanye njengoba uefa wangcolisa ihlabathi elibonakalayo liphela ngokwala intwana encinane yelizwi likathixo ngokunjalo ibandla lenze kwaloo nto inye usenokuthi mzana ubranham unokutyoleka ungachanekanga malunga naloo nto ke oko kungokokubona kwakho uthixo akaswele kwatoliki uthixo itoliki esibuzane nanto ingxaki yale nto namhlanje sinetoliki ezininzi ezenziwe ngabantu uthixo uyakwazi ukutolika ngokwakhe ukungqina ukokwakhe ngelizwi lakhe ukukutolika abafarisi basenokukwaza kananjalo sinayo indlela yokutolika abasathu sibathi sinayo kodwa uyesu wayeyingcaciso amen ukubonakalaliswa kwamandla atyhilweyo kathixo ethengisiwe ububungqina funda isibhalo ubone ukuba limelwe kukubaphina ibandla namhlanje ewemhlekazi uthixo kaswele toliki nanto into abayenza kuyesu bafumanisa phaya kudala kuba babecinga ukuba wayengenayo ingcaciso wayeyiyo ingcaciso uthixo kwakungamelwe kukuba alitoliki ubomi bukayesu babubutolika wathi ziphenguleleni izibhalo kuba niba ninobomi obunaphakathi kuzo zizo ezingqina ngam yaye kuba ndiyenza imisebenzi kabawo ngoko musanukukholwa ndim ukuba imisebenzi yathethwa yalo mhla ayizibonakalisi kum wathi musanukukholwa iloo nto ingaba zaziyenza loo nto uthixo wathi intombi le iyakumitha iyaziyenza njalo niyakholwa loo nto ngokuqinisekileyo kodwa abazange
A virgin shall conceive, and she did. It said the lame
shall walk, and the blind shall see. Yakuqondakalisa ukuba babe yakuyenza loo nto noYesu wayesiqondakalalisa uMosi wathi inkosi uThixo wenu uyamvelisela umprofeti onjengam ilizwi liza kumprofeti kwaye umprofeti ilizwi lingumqalulo weencingane zentliziyo abambonayo esenza oko kuqalwa bathi kupelezabhule lo ngumvumisi oko ngaphezulu kwegama bemtyabeka ngalo kwinto enye namhlanje ubizwa ngomqingeleko ongcwele okanye into enjengaleyo kunjalo nakubeni wayengasele ukutolika yayinguye ukutolika wayekuqondakalalisa ngaye uthixo ngokwakhe ubani loo ndoda inosono namhlanje okanye yayingubani loo ndoda inosono ngoko eyinokuphika ukubaitolikwa uyesu wabacela wathi zisenguleni izibhalo zona zingqina ukuba ndingubani na zizo ezikukutolika ukuba ubomi bam abutolika oko ndithetha ngako ngoko musanukukholwa kum yeyiphi indoda enesono enokuba khona namhlanje enokukhangela ibhayibhile ekusweni ze ibone umoya ingcwele ukuba akayotolikelizi namhlanje ezazisa ngezibonakalaliso zamadinga ezipho nezinto athembisa ukuzenza ngaloo mhla umalaki sasiko sesine ezaliseka naso zonke izivalo ezazizaliseka ukuze siyibone kanye apha ekupheleni kwexesha awuswele mntu ukuba itolike loo nto hayi mhlekazi iyazitolika ngokwayo oko kuqondakalisa ukuba ingumyalezo weli lixa guquka ubuyele kuthixo onke ihlabathi ninamabandla guqukani nibuyele kuthixo musani ukuzama ukumhlamba ezandleni zenu kuba aninakuyenza loo nto umcimbi uyaqhubeka khona ngoku njengoba wakunjalo ngoko wathi zisenguleni izivalo zizo ezingina ngam uyesu wathi imisebenzi yam yityoliki yam waxela umosi esihlanganeni kwakhe naye phaya phezulu kwityholo elivuthayo wathi ndinguye ndiyalikhumbula idinga lam ndiyakhumbula ukuba ndiyakubakhupha abantu ngesandla esengqi ndenza eso sithembiso kwaye ndiza kuhamba ngawe ndithuma wena wena iba ngumlomo wam nje yona imiqondiso yakutolika ukuba ndimna ukuthumle okanye hayi amen nantso into amadoda amafasa amele ukukhangela yona namhlanje idinga lenye imfuduko nokutolika kwelizwi likathixo libonakalalisiwe ingxaki yaloo nto namhlanje bathi kulungile ibandla lam alikholwa kule nto yintoni ingxaki niphila kwisithunzi sesinye isigaba sexesha ezo nkonzi azilumle ngesigaba sexesha lazo kodwa niphini ngesi sigaba sexesha esi sesinye isigaba sexesha awungeke umenze wezi lakholo ukuluza awungeko kungxalisa hayi mhlekazi awungeke wenze wenkonzo kamoya akholo kubhaptizi okanye kumdala buyele kuloo nto bafumana into ethile engcono baphila ekukhanyeni komhlo wabo waye namhlanje benkonzo kamoya bazenze umbutho bahlale phantsi kanye njengoba nabo bayenzayo ngokuchanekileyo kusekwa yinto enye kwaye ilizwi liqhubela phambili kwaye liyahamba kanye limka kubo loo nto inene ngokuchanekileyo kuba sifanenkani siqine kakhulu sivumelana bantla ethu angene kulo naliphina uhlobo lwemeko siqhubele nje phambili okoko nje sifumana amalungu nanto kuphela into eyimfuneko kuba sinamaninzi nalawo sakhe sanawo siyakhayisa ngaloo nto makhe ndicele into elikhalo lakudala ukuba umtyoli uyalibala icela lakhe kodwa uthixo uyalilinganisa esikalini ubunzima elakhe yinyaniso leyo kananjalo kusenjalo nanamhlanje uthixo uveyisa ngelizwi lakhe abone ukuba ufunyenwe ulula na okanye hayi andikhathalele maqela ukuba bangaphi na ukuba idume kangakanani naloo nto lilizwi likathixo libonakaliselwe eli lixa ngokuchanekileyo kunjalo andikhathalele maqela nokuba ngubana ozayo ingubana ongeziyo lilizwi likathixo lisesithengeni njengoba kwakunjalo phaa kwiholo yokugweba kapilato lilinganise amandla abo ubone ukuba siyakufumaneka na apho sifumaneka silula khona eyomhlekazi siyakholwa ukuba uyesu kristu sekwanguye izolo namhlanje nangona phakathi sifumanisa ukuba waxela umosisi ukuba ndiyakuba nawe ey ndiyakusebenzisa umlomo wakho nje hamba uye kuthetha amazwi njengokuba ndikuxelela kwaye imiqondiso iyakutolika yabona uthixo akaswele kwatoliki o hayi makangabi yitoliki ukutolika kukathixo kuyamqondakalalisa watsho ukuba yena uyitoliki elilelakhe kwaye uyiyo wayenza loo nto ngomoses kwaye uyayenza namhlanje yamazwi ebhayibhileni njengoelohim uelohim ngulowo wanele konke akaswele xebiso lam uma yedwa unguthixo kwaye ulilizwi kwaye xa ilizwi lithembisa ngento ethile lize liyiqondakalise phambi kwakho hlobo luni lokutolika olufunayo ngaphandle kolo owu ndoda okanye mfazi ongumoni ungubani wena unokuphakama uthi liphosakele ngeli thuba uthixo ngumoya oyingcwele wakhe nelizwi lethile alitolika ebusweni bethu sonke ngabanye singobani ukuba sithi oko kuphosakele omntu ndini ngumoni ungathini ukuyenza loo nto ungumoni uthetha kuthini ngaloo nto mzana ukuena ukungakholwa sinye kuphela isono kukungakholwa akuswelekanga kutolika kusileyo kwamntu ulitolika ngokwakhe lakhe. Yinkosi wakho, yimi okutyalileyo, ndiyakunkcenkceshela usuku nemini seze kubekho oya kunyothula esandleni sam. Watsho kananjalo kwesinye isibhalo ukuthi ulalusile ilizwi lakhe ukuze alenze. Enze lona, alityile lona kubani kwabanyuliweyo bakhe, kwabo lithunyelwe ukuze balibone, abo bathunyelwe ukuze balibone xesha. Uyalenza kwabo bathunyelwe ukuze babone, balibone. Uyalalusa aligcine likude kuzo zonke ezi ngathi zezenyama zobudenge ezinto zokuba eli lilungile ukuze eli alibe lilungile neli lalinyanisile. UThixo unyanisile. Ubuntu obungqinelweyo bukaThixo. Bonke abafarisi ngebaphakamayo bathi singaba kaThixo sinayo imithetho sinako oku. Lalimi apho ilizwi ngokwalo bathi malimke malibethelelwe, alizibonakalisi ngoko sikholelwa kuko kodwa lazibonakalisa likunye nelizwi. Amen. Abo benamehlo okubona balibona, abo babezimpama bazange balibona. Abanakuze babe nako okwenza oko nanamhlanje, kuphelele apho. Bayahamba bazifinele ngaphandle abaninzi babo, bayakude ukumka kulo. Oh, ewe, ngoku ndizaliphekisa ukulibonisa ukuba inyaniso. Abanye bathi ndikholwa okungaka kwalo. Mzana Branham, ndingayikholelwa iBhayibhile. Ndiyavelana neBhayibhile, ndingulowo uvelana neBhayibhile. Ndiyakholwa kokuthilethile, ndiyakholwa kuYesu Kristu unyana kaThixo. Kodwa andingeke nje ndilikholwe lonke ngokuba ihlelo lithi alinjalo. Ngoku lolu phuhlobo lwendizalisonalo nolo hlobo lunye wayenalo uEva. Umtyoni wazama ukulitolika ilizwi kuEva. Waze wathi, oh, elinyanisile kodwa ngokuqinisekileyo. Ngokuqinisekileyo linyanisile. Oh, kwakuthethileyo uThixo kwinyaniso. Andikhathali nokokukhangela kangakanani na kwabanye. Xa uThixo ethe into iyakwenzeka iya kuba lolo hlobo. Ingaba ungasebenzisa ukutolika kukaEva? Oh, mntu ndinongumoni ungayenza njani loo nto? Eyomhlekazi, babe nokutolika kukaEva. Ubungqina njengoba bendisilwa ngenye imini sizama ukubeka ubungqina. Uluza wathi kholwa uzephume ngaphandle, umtyoli uyakholwa naye. Wezi wathi khwaza uyakuba ufumene kodwa ufumanisa ukuba wayengazange. Eyokwamoya yathi thetha ngelwimi ngoko ufumene babengazange. Inzululwazi yobuKristu yathi thanda unaso isihlamo somoya kodwa abanaso. Bakhanyela ubungangamhla obungcwele bukaYesu Kristu. Kuyintoni ubungqina bawo? Xa lo moya ungaphakathi kuwe unako ukuchaphazela lonke idingango. Amen. Kwaye uThixo uyakuyimina loo nto. Yiloo ndlela kanye kwakuyiwo ngoYesu Kristu. Oh, babe nazo, babe nezininzi izithamo zomoya, babe nazo zonke iintlobo zobungqina. Awunako ubayamanisa ubungqina kuyona ntoni na ingenguye uThixo ngokwakhe ebonakalalisa ilizwi lakhe. Nabo kuphela ubungqina benyaniso obukhoyo bokuba ungumKristu. Ungathini uba ngumKristu? Xa ekuqalekeni kubekho ulizwi, ulizwi wayenguThixo, ulizwi wayenguThixo. Ulizwi ke waba yinyama wahlala phakathi kwenu, usekwanguye izolo namhlanje nangona phakathi. WayesekwanguThixo omnye lowo wayekuDavide. Wayesekwangulowo wayekuMoses. Wayesekwangulowo wayekubo bonke abapostile.
He was the same God that was in David. He was the same one as in Moses. He was the same one as in all the apostles.
Why you say I'm low? Why you say Jesus Christ? Why you say I'm not going to lie? Why you say I'm not going to lie? Why you say I'm not going to lie? Why you say I'm
God be merciful to us. Yes, sir.
Thixo iba nenceba kuthi, ewe mhlekazi.
Believing.
Ukukholwa kuba uThixo uyazitolika lonke izwi liyakunqinela. Ewe, yena uyitolika isiqu sakhe ngokwakhe. Mzalwana, ndiyalicinga elo lixa. Ndingahlala kule nto ithuba elide kodwa ndinenkonzo ezayo. Ndiyakholwa ukuba ndiza kuthi namhlanje ubakhangeli usezandleni zethu maMelika. Andikuthethela msindo oku. Ndikuthethela ukuze kukhanye oku.
Ngithi igazi
likaYesu Kristu lisesandleni sebandla laseMelika namhlanje. Igazi likaYesu Kristu liphezu kweMelika iyonke. Igazi likaYesu Kristu liningi ngokuchasene namaWeseli, amaPresbyterian, amaLuther nabenkonzo kamoya. Lisezandleni zethu sisonke. Masibone ukuba kunjalo nangoku. Icinge loo nto. Igazi likaYesu Kristu. Oh, baby. Kwaye njengopilato walo mhla awukundikhumbuza ngeendlela ezintathu owathi ngazo upilato wazama ukuyisusa esandleni sakhe. Wazama iindlela ezintathu zokuyisusa esandleni sakhe kodwa akazange aphumelele. Ngoko inye kuphela indlela olithatha olususe ngayo esandleni sakho. Masibone ukuba wenza ntoni na. UPilato wazama ezi ndlela zintathu zazasilela zonke. Kumele ukujongana nawo lo mcimbi. yazi ngolapha kuba ilizwi lakhe lifanakala nje ngobunyina besibhalo ilizwi elikhenkelelwa umhla lenziwe inyama ukweyona ndawo eyingcoleyo kwala uyesu kristu kwaye yena kwesi sigaba sexesha laselawodike ungaphandle kwebandla yazi uba yinyaniso leyo yisinge igazi likayesu kristu unyana kathixo lisezandleni zenu nina iyandoyikisa loo nto usinga ngayo ukudlula kuye loo nto iyanqinqozelisa ukuyicinga igazi likayesu kristu ngeli thuba indoda iyawuthi ikhangele egazi lenye indoda engumhlobo wayo ngaxesha lithile ethigago kungekudala kuthiwe elidlulileyo umhlobo omothile wayemi apho xa kwakukwadilinga ngezonqiba nokuba kwakuphina owathi wadutyulwe esestratweni abantu bebeme bejikelezele bengamakhulu kodwa bona benza ntoni apho elo gazi lalichithakele phandle esitratweni kukho loo mngxumo wembumbulu wonke umntu wacezelaphaya kwelo gazi babengenakunyathele igazi lomntu ongowabo ohayi mhlekazi babenokroka ukukhulu ngaloo nto kodwa bahamba nje banqumle kwigazi likayesu kristu elikhalwa kudala liseyinyaniso isidyenge ziyawuhamba ngesihlangu esizozikhonkwane kwindawo ingelo sizoyikayo ukunyathela kuyo iindlalo loo nto ziyawuhamba zinqumle kulo zithi iintsuku zemakazo zidlule loo nto yayilungile kubaposile kodwa hayi kuti owbek bangathini ukuyithetha loo nto ninyathelela phantsi kwenyawo igazi likayesu sesenathi nangcwaliswa ngalo owubethu singangegazi lizezandleni zethu intoni igazi lomntu osisihlobo ndicinga malunga nakudala kwiveke zimbalo ezidluleyo xa sasicinga ukuba loo nto yayingena kwenzeka kwesethu isizwe nithini ngalo mfo
oswald
ehlele apho kweso sele ebila ukuba kwingqondo yakhe epheleleyo kwaye ndicinga ngendoda eyakuphulaphula elikhasethu okanye ehlele apha iyikho naphi na ize iphulaphule lo myalezo uqonda kalilisa ibile usazi uba uzakuza kumgwebo uphendule kwilizwi likathixo uphendule kwigazi likayesu kristu othe waziswa lona lisezandleni zakho likwizandla zethu qabhela ozwa kehlele apho yinto eyikakayo nemkanganani ebekumelwe ukuba yiyo kuye okanye engeyiyo kungenjalo ndiyaqikela uba ibiyiyo akucinga ukuba uyakudlamelana nenkundla ephakamileyo nomsindo ngoba ugwinta ugwinta umongameli wayo bekungenakubakho nceba naphina ubungqina beyonokufumana ngokuchasine naye bebeyakuxinzelela bucudise yena ukuthatyathwa kweminwe umfu indawo abekuyo yonke loo nto iyakuziswa phambi kwakhe yinto edikidiki into ekuyakuba yiyo kubantu abahlala kwezinkonzo wabukele uyesu kristu evela kwimoya obuntu bakhe asibonakalise uze uphume uhambele ngaphandle kokumamkela ubambelele kumgaqo omncinane okanye into ethile oyibiza ngokuba yeyokuzonwabisa iyakuba yinto elula leyo xa uhlele kubukho bukathixo onomsindo othe wanyathela sowuthe wanyathelela igazi likanyana wakhe buqu waze wambethelela ngokutsha engqondweni yakho natshintshisa ngobuzibulo benu ngenxa yoduku iyakuba yinto embi neyoyikekayo ngalo mhla kuyinto eyoyikekayo kakhulu kwizinga ungathini ukuhlala kweso sisele sibini sayo sishushu nina ningabantu bemvelo waseafrika nina niseaustralia esweden eswitzerland niyakuphulaphula elikhasethi niyakuphendula njani ngalo mhla umgwebo andandike ndakwizizwe zenu naze nakubona ukubonakalalisa kukayesu kristu kuvuka phakathi kwabantu eziqondakalalisa ukubila ethu inokuba wabila ngenene o ebenokuthini ukuyenza loo nto ukuba ibe kwingqondo ephilileyo ucinga ukuba ukuyakuba ngonjani uba nomsindo othixo kwabo bathe banyathelela phantsi kwenyawo unyana kathixo bambethelela ngokutsha kwakhona qaphela umkhubo wenqwelomoya akulungela ukunyusa inqwelomoya umkhubo uyakuyithabatha inqwelomoya ayikhuphe aze ahlole yonke into ngaphambi koba ahambe sonke sixhobo uyaphuma ayise kwibala ezisukela kulo aze eme apho ahlole wonke loo maphiko okubhabha ahlole iziciko zamafutha akhe yonke into sonke esixhoba naso sihlola siphindaphinde abaninzi benu bakhe babhabha kwinqwelomoya bayazi ukuba yinyaniso leyo uhlola sonke isixhobo kuba unegazi labantu bangawawo ezandleni zakhe ufuna ukuqiniseka ukuba yonke into iqhuba kakuhle ngokunokwenzeka nithini ngogqisa kuqhaqho xa esazi uba umele ukukwenza uqhaqho asuse ithumba elihlumayo okanye intliziyo okanye into ethile eyenye aze enze uqhaqho kuyo xa eza kuqhaqha umzimba wakho uyakuhlola intliziyo yakho uyakuhlola iqondo lobushushu begazi lakho uyakuhlola ukuba unengqele na uyakuhlola amachiza okulalisa uhlola yonke into ayiphindaphinde aze ayiphinde kwakhona kuba akafuni gazi lomntu ongowabo kwizandla zakhe kwaye ukuba ugqirha nomkhumelo moya nabanjalo bayakuhlola umele ukuba njani kwibandla likayesu kristu ukwenza oko xa sibona ezinto siphila kuzo namhlanje kungcono sihlole igazi likayesu kristu lisenokushiyeka phezu kwezandla zethu ngoku masabathe into ibenye icebo lokuqala likapilato lalikukuthi andifumani tyala kuye indlela yokuphakathi kwabaninzi bamaqela ethu alungileyo ngayo oko namhlanje andifumani tyala kweli lilungile kodwa yayile labo baposti ibhayibhile ithe isekwanguye izolo namhlanje nangona phakathi uthi laa bhayibhile ilungile ndiyakholwa kuba babethetha ngelwimi ndiyakholwa kuba babezikhupha iidemoni ndiyakholwa kuba babezitsala ingqini ndiyakholwa kuba babengamaprofeti kodwa hayi kulo mhle
oh
mnumzana ndoda ndinengumona yintoni ingxaki kuwe kwenzeka ntoni xa umateyu esama24 ebuyela kanye apho amahebhere 13 ebhaba ubuyele ekubeni ibe nguwe owenza isigqibo kwakhona upilato wayengena kulihlamba lisuke kwizandla zakhe ngolo hlobo hayi mhlekazi labuyela ekubeni ibe nguye owenza isigqibo kwakhona liyakuba njalo kuye wonke umntu xa wathi wema wambona uthi belidina idinga lakhe upetros wathi ngomntu wapentekoste guqukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni kaesuxenixelo izono naye niyakukamkela isiposo omoyaiwe kuba idinga likuna kubantwana bena kuba bonke abasekude esukuba inkosi uthixo wethu iyakubabili iye kumaphi kulo lonke ihlabathi kuso sonke isizwe italian kuso sonke isizwe ndiyani kulo lonke ihlabathi ayikafiki apho kwangokuthumayela imivangeli kuyo yonke indalo le mifondiso iyakulandelana nawo bakholiweyo uyawulihlamba njani lisuke ezandleni zakho awungeke uyenze loo nto lile lingqinelweyo laze lagalelwa libuyiselwa ekubeni wenze isigqibo libuyela emva kanye njengokuba lenzayo upilato
oh
ewe mhlekazi libuyela kanye kuwe kwakhona xa usibona isivalo sikonakalaliswe kanye phambi kwakho okwesibini xa sivala okwesibini sifumanisa ukuba kwakho enye indlela awathi wazama ukuyenza upilato benza njalo abantu namhlanje wayedlulisela kooherode nookhesare bakhe abalungiselelo abalungileyo abaninzi namhlanje ama-episkopal amapresbitari amarulter amabhaptisti abenkonzo kamoya njalo njalo bayalidlulisa libheke phambili iiofisi eziyintloko zizo ezingayi kundivumela ukuba ndiyenze loo nto ibuya kakubi umva ibuyela umva kakubi kwakhona namhlanje andibuzi maassembly of god bantu bobunye ibandla likathixo amawisi lamabhaptisti amapresbitari ndibuza wena njengesitu wenza ntoni ngegazi likayesu kristu iyakwenza ntoni ngelizwi lithandisiweyo likathixo elilapha phambi kwethu kanye namhlanje esaziyo ukuba liyakubakho lingukristu idinga leli lixa uyakwenza ntoni ngalo hayi oko ibandla lakho lenza kona ngalo ukhesari noherade wakho abananto yakwenza naloo nto loo nto ayizange imthethele upilato hayi mhlekazi hayi mhlekazi awubafarisi balo mhla bathi igazi lakhe malube phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu lilapha injalo kanye loo nto wathi yena uyesu abaxelela ntoni ninako ukuqala ubuso wesibhakabhaka kodwa ninako ukuqala imiqondiso yexesha aye o andikuthethela iphoenix o kodwa ndikuthethela naphina apho kufuna ukuya khona bafarisi ndini bazimfama ningathini ukuchitha izigidi zedola ninako ukuqala ubufumanisa kodwa ilizwi likathixo elingqinelweyo leli lixa anikwazi ukulicalula niyalibethelela kwakhona nazi yonke into ngomkomanisi kuba beniyazile ibhayibhile beniyakwazi ukuba loo nto ibimelwe kukwenzela loo nto ayiniki mhla kum ndibuthile ubukomanisi ndithiyenayithina into exhasene nothixo kodwa eyona nto ndinomdla kuyo yile ibandla malilungele eli lixa ukumka komtshakazi ukucalulwa ubuso bezibhabhaka kodwa imiqondiso yexesha anikwazi ukuyicalula waye ityala lakhe namhlanje likwiinkundla zomdibaniso ukuze zenze ibhunga lenkonzo nayo yonke into ndinako ukuqalula ubukomanisi nazo zonke ezi zinto abashumayeli bashumayela ngazo nibe nihamba ninqumlela ngaphaya kwinkonzo yexesha niyibiza ngokuba kukuyibaxa niyibiza ngoba ilukhundo lwengqondo okanye into ethile lolo hlobo nihambe nimke kuyo sebalela abantu babo ukuba bayive nokuyiva oku uba ezembali azithindanga mna igama lam alingowilliam brenham ngokuchanekileyo kunjalo kuza kwenzeka ntoni oko kuphosa igazi kayisukhrestu izandla zethu kwakhona kwaye nilibiza ngokuba ngumoya ongcolileyo njengokuba benzayo ngoko ehlabathini lonke jikelele ndiyaqonda ukuba niyazi ukuba ndithetha ukuthini na ngoko kuyo yonke indawo kwakutheni ukuze ndingandivumeli ndingene eswitzerland kwakutheni ukuze niyenze loo nto efinland igazi liyakuba phezu kwezandla zenu liphezu kwenu hayi anizange nigxothe mna naxotha yena hayi ngokuba nathi asikholwa kwinto enjalo ilizwi lithetha ngolo hlobo nantsoa abafarisi abazimfama banako ukucala ubukomanisi bacalule zonke ezinto kodwa ilixa abaphila kulo bakwazi ukuzicalula loo nto inene ngokuthandekileyo ngoku sekumalunga nokufikela kwelethu injongo yakho yokubela kwakhona ilixa lokubethelelwa lilapha kwakhona yinto na makabethelele sakwenza asinakubenza bonke babe ngamaoyisisi asinakubenza babe ngamabhaptizi asinakubenza bonke babe ngabobunye asinakubenza bonke babe ngamatriniti asinakubenza bonke babe koku okuya okanye okunye kodwa singanalo ibhunga ngeli thuba ningavumelani njengokuba impuma ikude kwintshona ibe yonke loo nto iyephosakeleyo loo nto yinto emele irome injalo ngokuchanekileyo ngoku njengomntu ovumeleyo ndiza kubuza uyakuthini ngelizwi lithangisiweyo lingukristu ilizwi owalithembisela lo mhla wena njengomntu oyedwa upilato kazange alisuse ezandleni zakhe uyayazi lona wakhwaza wakhala nalo lonke icebo ayenokulenza wasulela ukuphumelela kuloo nto ukho intsomi phaya phezu kwesisilela apho elo amanzi aluhlaza aye enyuke kwindawo awazibulalela kuyo niyayazi imbali yaloo nto ekugqibeleni waphambana wazibulala kwakuphekuzange aguquki wayengenako ukuguquka kanye njengoba uesau wayengena kuguquka wayesele kwenzile musa uyivumele yenzeke kuwe loo nto usezandleni zakho.
The works is done. The Bible
is the Holy Ghost.
And
he's
sinful.
And he's sinful. And he's sinful. And he's sinful. And he's sinful. Waye amazi athethiwe athe kuya kwenzeka yaye uye lo phambi kwethu kanye musa kuzama ukuyenza loo nto musa uvumela isicelo sakho sibe njenge sikapilato hayi yewaye mamkelele ngaphakathi entliziyweni yakhe yiloo ndlela kuphela onokumsusa ngayo ezandleni zakho kukumthabathela umngenise entliziyweni yakho o musa ukwenza kwaloo mpazamo inye phulaphula amahebhere ishumi athetha oku ukuba sitisone ngabom singakholwa ngabom emva kokuba sifamkele ukuyazi inyaniso akusasele dini ngenxa yesono ukuba wona ngabom emva kokuba likhonakaliswe kuwe uze ngoko ulumangale ngokupheleleyo awunathuba lokuba ungaze umzuzu nje nenye into ebhalweyo apha endifuna ukuyizisa kuni phambi kokuba sivale njengentlola kwindlela eya kwilizwe ledini.
There was in an exodus.
Coming out of Egypt. Coming out of the promised word of God. God made a covenant with Moses to send him out. From prophet Moses, wamthumela wehla waya phaya. Wayekonakalasiwe ukuba yena wayemthixo oyakumkhupha phantsi kweemeko awayethembisa ukuba uya kumkhupha kuzo undinguye. Bathi bakufika emdeni bakhageshe eyona mpazamo inkulu bayenzayo. Bathi bakufika kuloo mhlaba bakhangela ngaphesha kwilizwe ledinga bathi asinakuba nako ukulithabatha. Nalintoni elinye isumeliya bakhangela kwimeko iwonga ababeza kulahlekwa lilo ibisikwane ecaleni kwabo kodwa uyoshua nokhalebi bahlola babuyale elizwini yaze inkosi yathi linikile elilizwe ilizwe elilungileyo elibaleka ubisi nobusi abazange babale ukuba kwakukhangele kanjani na ukuba kwakuyintoni na oku nokuba obu bunqina buyintoni na ilizwi likathixo lathi linike lona yani kulithabatha wayengabo kuphela abangenayo.
Oh,
masihlole amadinga kathixo anamhlanje kunjalo khumbula kwenye imfuduko ixesha imfuduko ngeli thuba hayi uya kungena kwilizwe ledinga lasemhlabeni koko kwilizwe ledinga lasemqaqawulini apho kungekho kutyuya kwakhona uziko kuthixo siyakuba lapho ingaba niyakwenza njalo ngeli thuba sithoba iintloko zethu ndiza kubuza lo mbuzo ngeli thuba yonke indoda nomfazi izolile uyakwenza ntoni ngalo yesu kuthiwa ngukristu.
Will you accept him?
Ingaba uyakumamkela? Ngaba uyakuthabatha njengomsindisi wakho?
Will you be a or
ingaba uyaku okanye uyakumhlamba esuke ezandleni zakho? Ingaba uyakuzama ukumdlulisela phambili ke umgaqo wami awukuthethi oku okanye ihlelo lam alikholwa kulo ngolo hlobo?
It's right on your hands.
Lisezandleni zakho kanye awunako ukusaba umke kulo. Uza kwenzani ngoYesu ekuthiwa nguKristu?
His blood is on your hands since this week in the meeting.
Igazi lakhe lisezandleni zakho ukususela kule veki enkonzweni. Masithandaze.
Lord Jesus.
Nkosi Yesu, sincede njengoku ngale yure.
Let thy grace and mercy be with us.
Maluthu babalo lwakho nenceba yakho ibe nathi. Malubone libandla Nkosi ukuba wena uThixo kwaye akukho umbi ngaphandle kwakho.
Let the power of God now.
Makathi amandla kaThixo ngoku ilizwi lisibonakalalise kwaba bantu. Ukuze kube nokwaziwa ukuba wena nguThixo nokuba ndithethe inyaniso Nkosi ndikwenzile oku ngokuyalelwa nguwe njengoko wathoyo eliya kudala dala at your
grant, Lord. That'll be
Jesus Christ. Amen.
Now with your heads bowed. Every one of you.
May the Holy Ghost now lead us to what to do and what to say. For this crucial hour is your now against us.
Why wanga moving well and go and as conga been sent and don't na but was said and don't na get lika tatagas tong in our pango.
May the Holy Ghost now lead us to what to do and what to say. For this crucial hour is your now against us. Let it be known today that I've told the truth through Jesus Christ.
Makwazeke namhlanje ukuba ndithethe inyaniso ngegama lika Jesu Christu. Amen.
Raise your heads now.
Phakamisani
inhloko. Look this way and don't you doubt.
Khangelani ngapha nize ningathandabuzi.
Ngikona
amandla onke.
Akabe
ngumgwebi kuthi. Awu Jesu Christu wayemi apha phezu komhlaba.
Wafa. Waphilisa abagulayo.
Waphilisa abalahlekileyo. Niyakholwa yiloo nto? Kodwa wathi ngethuba yelapha indlela ababesazi ngayo ukuba wayengubani na kungokuba wayeli lizwi bangapha abayaziyo ukuba yinyaniso leyo wayeli lizwi kwaye ilizwi lingumqalo wengingane esentliziyweni ngaba kunjalo andiboni kwamntu apha kwesisakhiwo ngeli xesha ndiyazi ngaphandle kwabalungiseli njalo njalo apha emva okanye mhlawumbi uzawun robert ulapha ndizawuthi nje makaqale umza kuthandazele ngaba umzawun robert ukho apha emva akakho apha
My ministry will do for this.
Kulungile. Kulungiselo lwami luyakunceda ngelithuba. Ndiyanimema igama lika Jesu Kristu ukuba nikholwe kum ukuba ndinixele inyaniso malunga nelizwi. Nikholwe ukuba oko ndithetheleyo kwinyaniso. Ndiyakuyenza loo nto? Makube njalo, Nkosi. Makube njalo.
Kukho
indoda ehleli kanye apha.
Ndifuna
ukuba ujike amehlo akho ubone okwakukhanya kundanda phaya. Ukho indoda ehleli phaya ekhangele kum ithandaza ikhathaza ingxaki yomfunga nokuba buthathaka ungaphoswa yiloo nto mhlekazi mnumzana
Carr
phakama wamkele impiliso yakho uyesu kristu uyakuphilisa andizange ndayibona kandoda ebomini bam
kukho
indoda phaya ngasemva entle kakhulu ibithandaza nayo kodwa yintoni ingxaki kuloo ndoda loo ndoda ilapho ingxaki yeliso inenyama ehlumayo kwicala layo lasekunxele igama layo ngumnumzana Bartlett uyakholwa ingaba njalo mhlekazi ingaba ndingongazaniyo nawe wangavelisa isandla sakho ngaba ngazaniyo kunjalo
uthixo
akufikelele kholwa uyakuphilisa
uyakholwa What'd you tell him that for?
Umxelele la ntoni loo nto.
You believe me to be his prophet, sir?
Uyakholwa ukuba mna ndingumprofeti wakhe mhlekazi?
Yes, sir.
Ewe mhlekazi. Ukhathazwa kuphazamiseka ngokwasemoyeni uphazamiseka kancinane kwizinto zoshishino nezinto ezinjalo injalo loo nto injalo loo nto mnumzana Carson uyakholwa ngentliziyo yakho ukuba uyesu kristu uya kukulungiselela loo nto ingaba ligama lakho elo yindawo yakho leyo kulungile ungayifumana into oyicelileyo amen umntu othile apha uyakholwa loo nto
ami
umntu othile unokholo lwenene lukamoya oyingcwele
Oscar
Waldorf ndiyayibona loo nto ndiyakwazi
hayi
akwenzelwanga wena kungenxa yolwasana kwaye olwasana unyana osisizukulwana kuwe andizange ndalubona ebomini bam yinyaniso leyo olo sana luhlupha inkathazo yeliso ebangele ukuba lube nokungahlangani nezinto ezithile ebelinako loo nguyitsho inkosi uyakholwa wazazana ukula kakhulu unokuphasiphasi nenqakesiso phantse kuba nengxaki yokuphelelwa kwemithambo yoluvo uyakholwa ukuba uthixo uyakukuphilisa Mary kholwa ngentliziyo yakho yonke kwaye uyesu kristu uya kukunika umnqweno wakho yena ekubeni wenze isigqibo sakho nalineka selincinane lihlele apha lithandaza likhangele kum kanye intloko ithobile phakama ukhangele kum kumntu olungileyo awuveli apha uvela kude ukusuka apha enew york kodwa uba uyakholwa uba uyesu kristu uyayiphilisa uya kukunika ubhaptizo lomoya oyingcwele uyakholwa yiloo nto
Mrs.
Brian kholwa ngentliziyo yakho yonke kwaye unokwamkela umoya oyingcwele khona ngoku usebenzise ntweni isigqibo niyakholwa yiloo nto ilizwi lisenza libonakalaliswe niyakholwa uba uyesu kristu ekwangulizolo namhlanje nangona phakade andibazi aba bantu uthixo ngumgwebu wam andibazi aba bantu yesu kristu uyabazi uyakwenza ntoni ngelithangisiweyo njengoba wathi njengoba kakunjalo ngemihla esisodwa kuya kuba njalo ekubuyeni konyana womntu uba le nxenye inyaniso umyalezeni usinqeyeleyo uyinyaniso umoya oyingcwele ngokwawo usenza ukutolika kokwawo ukuba uyinyaniso amen kholwa kuwo ngentliziyo yakho yonke uyakuyenza loo nto yima ngenyawo ngoko uwamkele egameni likayesu kristu ngeli thuba umoya oyingcwele ulapha ufuna ukubeka izandla phezu kwezi shefu ezilapha masiphakamisele izandla zethu kukristu nkosi yesu siyakholwa kuwe siyazi uba wena uyinyaniso ukukhanya ilizwi ndibeka izandla zam phezu kwezi shefu ndiyathandaza nkosi yesu uba amandla akho ajikeleze kwesi sakhiwo siphela nakwezi shefu phezu kwezi jazi nanezinciso kwaye wanga umoya oyingcwele angehla phezu kwabo nkosi ife oko kwaye banga bangaphiliswa ngabanye bonke kuba ilizwi lakho liyinyaniso ife oko nkosi ngoko kuye wonke umntu sebandleni uyakwenza ntoni ngalo yesukristu usezandleni zakho musakuvumela abantu bakuxelele ndithetha kubantu abakweli khasele abantu abalapha esikweleni niyakwenzani ngale nto namhlanje kungani ungamamkeli nje wonke umntu ogulayo lapha yonke indoda ethandabuzayo lapho wonke umfazi othandabuzayo kungani ungamamkeli njengomsindisi wakho nje awunawuze umhlambe asuke esandleni sakho umkhaqo wakho ungeke umsuse awukho sepha yaneleyo yakwafula kwelize yokuyisusa loo nto inye kuphela into onokwenza oko mfake ngaphakathi entliziyweni yakho amen ngaba uya kuyamkela phakamisa izandla zakho ngako uze uthi mnike ukubongwa nozuku bawo wasezulwini bangabakho ilizwi lakho liqondakala lisiwe abantu bangabakho ndibanikela kuwe egameni likayesu kristu amen phakamisani izandla zenu ngoku nimdumise ndimnikela kuni egameni likayesu kristu